DJShowster.com.
J Mumba. J Mumba.
They call me what, Black Earl?
Young Rico, what it do? Let's go, let's get it.
Hit song of the year, nikuvina te. Hit song of the year, nikuvina te. Bantu bonse bafuna kuvina te. Bantu bonse bakonda kuvina te. Tienayo, nikudekula. Tienayo, nikudekula. Tienayo, nikudekula, dekula, dekula, de, nikudekula. Eh.
In the streets, solo bondi.
Nikudekula.
Olo kuma clubs after work.
Nikudekula.
Ulipa bondi ulimbu.
Nikudekula.
Olo pa weekend chikalira.
Nikudekula.
Nakulu na wafana. Bantu wonse baikonda
kutekula.
Iti cheve ni chikali
kutekula.
Kulikonse chikalila
kutekula.
Cheki obodi munga ndiye peti yamba. Tikangena klabu ni shiva yambo tamba. Tika yambo vina ni shiva yambo tasha. Kutekula maningi chalochonse chaziva. Hit song of the year ya choka. Muma klabu muma pabu kutekula. Music ya chinja kutekula. Facebook una insta kutekula. WhatsApp una Twitter kutekula. Saturday na Sunday kutekula. Weekend ya chinja kutekula. Ise kwa tu chilila kutekula. Hit song of the year ni kuvina te. Hit song of the year ni kuvina te. Bantu bonse bafuna kuvina te. Bantu bonse bakonda kuvina te. Tienayo ni kutekula. Tienayo ni kutekula. Tienayo ni kutekula. Dekula, dekula, de, ni kutekula. Eh.
In the streets solo bondi
ni kutekula.
Olo kuma clubs after work
ni kutekula.
Ulipa bondi ulimbu
ni kutekula.
Olo pa weekend chikalira
ni kutekula.
Nakulu na wafana
ni kutekula.
Bantu bonse baikonda
ni kutekula.
Ichi cheve ni chikali
ni kutekula.
Kulikonse chikalila
ni kutekula.
Nweko fetu really after work. Nishineza kumavina ni kafika let. Weekday na zipeza na mu aftermath. Nikafuna nikomboka nangu after lunch. Kumavina ndiye kwetu choma pama weekendi. Mulihe nikeni nigwila na chitechi. Kuna tipi shanga tulichabe sitieti. Big taco geo na milomo fulu sitieti. Tolo mapa dance follow na mpala. Zambia kuliva ziwo tandala. Kulima dance ya choka na manyimbo. Underage ama ngenela pa window. Ni payday to payday. No rest. Wakabaninga maklabu tijita protesti. Ichini chama DJ na wama bwete. Wasiliza maskulo wonse na wama bete.
Hit song of the year ni kuvina te. Hit song of the year ni kuvina te. Bantu wonse bafuna kuvina te. Bantu wonse bakonda kuvina te. Tienayo ni kutekula. Tienayo ni kutekula. Tienayo ni kutekula. Dekula, dekula, de, ni kutekula. Eh.
In the streets solo bondi
ni kutekula.
Olo kuma clubs after work
ni kutekula.
Ulipa bondi ulimbu
ni kutekula.
Olo pa weekend chikalira
ni kutekula.
In the streets solo bondi
ni kutekula.
Olo kuma clubs after work
ni kutekula.
Ulipa bondi ulimbu
ni kutekula.
Olo pa weekend chikalira
ni kutekula. Hit song wikalira ni kutekula. Vichitile mobazisi wako tunakula. Benja, fakankolo mumamba. Nyanganyisa monga suna vare bamba. Noti chimeko na kadaska ma slay queen.
Slay queen.
Ninapo ita dasi ya ma bad girls. Elo naono na skill kumbuyo. So ponya left light monga nyamula ma dumbbells. Tima pena ikalira inyimbo. Chikanga wakwati wavina monga wali single. Ini hit itapendia no doubt. As long as we're Lisa ni Rico boy.
Hit song of the year ni kuvina te. Hit song of the year ni kuvina te. Bantu bonse bafuna kuvina te. Bantu bonse bakonda kuvina te. Tienayo ni kutekula. Tienayo ni kutekula. Tienayo ni kutekula. Dekula, dekula, de, ni kutekula. Eh.
In the streets solo bondi
ni kutekula.
Olo kuma clubs after work
ni kutekula.
Ulipa bondi ulimbu
ni kutekula.
Olo pa weekend chikalira
ni kutekula.
Nakulu na wafana
kutekula.
Bantu bonse baikonda
kutekula.
Ichi cheve ni chikali
kutekula.
Kulikonse chikalila
kutekula.
Destiny can only be delayed but can't be denied. The hitmaker J Mumba, J Cash, Black Ale, Sweet Tiki, Vasiti, Lusaka stand up.
Music Africa.
DJShowster.com.